Prophetic Circle. I send peace, love, and light unto everyone. Mbasindikira okwagala ekitangaala emirembe gibeere nammwe wonna gye muli. Amakya gano mbadde nkyebase newankubadde nazo okusedda, naye ku ssaawa bbiri nabadde eno okuva mu kirooto. I mean nabadde eno okuzuukuka kubanga oluvannyuma lw'okuloota ne nzuukuka. Kakati this what happened. Nabadde njogera with my late father oba taata nzaala eyafanga ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2017. Taata nga wembeera mbagamba he was a pastor who grounded me spiritually. To reading the Bible, the emphasis of reading the Bible, quoting the Bible verses, ogwo musingi yaguzimba. Buli katuti ke yabeerangako ke nabeerangako. Kwegamba bwe nabanga naye nabanga ali ku yintaani ng'ampaamu n'okumpaamu, kankosa ekigambo kino n'enkalakatamu, n'embakalakata enjiri. Yes. Now, this time namufunye mu kirooto. Stera muloota. Stera. Ve time bule muloota. Aba talina kyaŋŋamba. Tununa just watches. Komuntu bw'asobola okujja mu maaso go n'akutunuulira ng'alaba by'okola n'akutunula n'akutunula ne nga tayogera. So doesn't talk. Alabula bye mba nkola byonna. What I'm structuring, what I'm building, my new version. Taina chanenya, taina changamba. By this time, benamfunye mchiloto. Remember he served for over 40 years based on his experience. Kubanga fenaba na tugendo kutane okuzaliwa. Ngorede, the pastor. Now, nalose nga ndi mu kumunnyonnyola ebyawandiikibwa ebiri mu Bible nga nze mu nnyonnyola ebyawandiikibwa ebyo kyawandiikibwa kiri kimu naye nga kiri mu nnyiriri eziwera essatu. Olunya olusooka lulimu Matayo oba Matthew chapter 24 verse 35 oba Matayo essuula 2:35. Verse eno tuddamu ne tugisanga mu Marko oba Maaka chapter 13 verse 31. Mbadde n'ogenda noonye verses zino siga mu kirooto nazikoze eki I didn't mention these verses in the Bible naye nayo nasome busomi namugamba bugambi statement nga bw'egamba mu Bible. Verse endala erimu Luke chapter 21 verse 33. Ezo verses Matthew, Mark, Luke zongera ku kigambo kimu. So kitegeeza that is a permanent seal. Ekintu kyonna nga Yesu bwe yagamba nti nkokote nabako kokolima emirundi esatu. I mean ngenkokote nabako kokolima ojja kuba oneeganya emirundi esatu. Three etegeeza a triple confirmation kiba kitegeeza that is a seal that is witnessed nti kwegamba ekintu okuddamu mulundi gumu ebiri esatu kiba ki that is emphasis kiba kikulu nnyo kiba kya mugaso nnyo. So in this case for Holy Ghost prophetic circle nabampuliriza mbagamba nti ekintu kyonna okubaawo mulundi gumu ebiri esatu that's why we see the angel numbers 111222. So any number to repeating three times that's not random. So that's the confirmation that is emphasis oba ekintu ekibanga kya mugaso mu kaseera ko ky'oba olina okulaba. Now verse negamba eggulu n'ensi biriggwaawo naye ekigambo kya Katonda tekiriggwaawo oba eggulu n'ensi biriggwaawo naye ebigambo bya Katonda tebiriggwaawo. In English verses bwe mbadde nsoma endaze nga kigamba heaven and the earth will pass away but my words will never pass away. Pass away. Tumanyi nti English is a spell language. Lulimi lwa myoyo. Omuntu wano bw'afa tugamba pasta we yafudde. So mu kunyonyola natandise okudikodinga ekirooto kino ngani. Not kirooto, okudikodinga verse eno to my father. Nga mugamba heaven eguru. It represents the head omutwe. Wano mbadde mbagamba lwaki waliwo ensonga lwaki omutwe gwe mutwe era omutwe gulinga bwe mbeera ng'ogerako. Ne mugamba earth representing ebigere by'omuntu the soul n'ebitundu by'omubiri ebisigadde. Kanendio kamugamba the word ekigambo kya Katonda kibagamba kitali gwawo. That's the original seal. Ye original seal eyo buli omu gy'ayina eri mu buli muntu. The inner sound, the voice, eri eddoboozi eriri munda wa buli muntu eryo terifa. Bible kyeyali yogerako nti ekigambo nti eggulu n'ensi birigwawo birifa. They will pass away, heaven and earth, but the word of God will never pass away. Mukunyonyola nga amugamba namugambye ekigambo kya Katonda kitambulira mu nsi ne mu ggulu. Eggulu n'ensi bwe bifa, all when they dissolve, ekigambo kyeyongerayo. The word continues, and that word ne mugamba, that's the human consciousness or the awareness. Sekiroto n'ekivaamu. Senyo kugata doti soba pati nizezo hundi. Ne the time I left a dream, zabade ziri sawa. Bili zenyini. Tato nakulu ya fa, zali sawa bili. Ezoro ikulo. So, that is a strong confirmation. Nte, the dream carries a message. I stand in a position, not as a receiver, a seeker of the message from my late father. Over the spiritual foundation yazimbira omusingi sabadde sabadde ku katuti kakuwakanya bye yanzimbamu, but nabadde mulaga based on the frequency jendiko and understanding I can be able to present that. So nabadde sinakyemusaba, I wasn't seeking, but I was integrating my current understanding to the past.